ebyaddala twasisinkanye endowooza zaffe kuwulira mulimu musayi gwentunuunsi kwentambulira alivawaye alikeera tukyankalanye kale olinga kajita okumuza ebirowoozo era olinga kakulyawo otoba enjala nejja kale abalungi baleete sekugwe nekute enzikize kwate wafuka talonja keka wakwata kuwongo wazimba kakayumba
wanefuga
wajula mu mutima wangu nabunanze
wanefuga
undogotanya nnyo omuzaalo otuleeno
wanefuga
wakwata kuwongo wazimba kakayumba
wanefuga
wajula mu mutima wangu nabunanze
wanefuga
undogotanya nnyo omuzaalo otuleeno
wanefuga
nkwekanga nnyo buli wembeera ndabirwamu ndabaliiso lyo gye mpitira mbundika ekikyamu ye nga tufaanaganye nnyo mu kaseera katono lwaki tokkiriza leero n'ozaalira abalongo ebyange kwotwale malayika kwekute obaloosiike gye kasita omulungi ofumbeeka wakwata ku bwongo wazimba kakayumba
wanefuga
wajjula mu mutima wangu nabunanze
wanefuga
undogootanya nnyo omuzaalo otuleeno
wanefuga
wakwata ku bwongo wazimba kakayumba
wanefuga
wajjula mu mutima wangu nabunanze
wanefuga
undogootanya nnyo omuzaalo otuleeno
wanefuga
wange zaabu wange olikyamuwende kitakanga kobeyi ompita dadi wange kuita mami wange wata combination mamanyabo kati sembera nguwe omulungi omumbejja kyoyo yanze kinkuwa byonna ebyange ne bwotwala byonna ebirungi baleete ewakaye gwe mwenye basalize bafe batema omulango oli wakikyo wakwata ku bwongo wazimba kakayumba
wanefuga
wajjula mu mutima wangu nabunanze
wanefuga
undogootanya nnyo omuzaalo otuleeno
wanefuga
wakwata ku bwongo wazimba kakayumba
wanefuga
wajjula mu mutima wangu nabunanze